Let's get it one more time, let's go. You know what it is when you hear this. We the team, T-O-B-E boys. Yo Mops, let's make a clown bang. Yet come on, for the year 2020 music.
Past beats on the one two.
Ala epa chile shana, mananguluji. Mwitoloshi fiala pena langa na kumona. Wakontama, umutimani pum pum. Ijichena paka kuika tak. Sun, hey. Uyuwena paka kuika tak. Sun, na papa. Ala epa chile shana, mananguluji. Mwitoloshi fiala pena langa na kumona. Wakontama, umutimani pum pum. Ichichena paka kuika tak. Monaf, monaf, uyuwena paka kuika tak. Monaf,
san, monaf, monaf. Uku monaf ya mudanzo data ya dona. Sindikate po wangu bipi ya bona. Kachampesha kabwela limbi. Fobalechi sowela chadi yolulumbi. San, inefi mivili na temwe fya suchi. Wame fiendi seti shila vile chanzo. Ukuchi monaf ya mutima watu. Ntanga chile ya ndekula ya nalashupa. Nalashupa, boko mko boko. Mfefeno kuchifree sanga babo hey. Ishimi vidye shinde tele. Landa laba kona weki pizende tele. Ushe dudu wapangwa shani. Kwa studio zenda bombanga wandanga nani hey. Yelon shati mende fika pela tande. Kwa na intemine tule
papa. Ala epa chile shana malanguluji. Mwitoloshi fiala pena langa na kumona. Wakontama umutimani pum pum. Ijichena paka kuikata.
San,
uyuwena paka kuika tak.
San, na papa.
Ala efa chile sana, malanguluji.
San,
mwitoloshi fiala pena langa na kumona. Wakontama, umutimani pum pum. Ijichena paka kuika tak.
Let's get it one time, let's go.
Uyuwena paka kuika tak.
San,
na papa.
Nobody, let's go. Kulelote mwini kanselele. The body so nice ni kampo kelele. Kufuma kukuna neka no TV. Ufunja wachali naka LCA Evo. Umubili kwa tibachi fuitila vye. Naleka bila fukuchi kwa defye. Na chitinga nge ingisha mufye. Ndewa na chena bamba tu bamba. Na labo femu ize ni pakudamba. Paka fechita shata me monster. Nefika pochi punde na hoda. Mibili futu watia mweshe. Tia hivile weko down low. Soka fuma mailo Lala ingisha moshingoko. Penda babili kwa shipindoko.
Ala epa chile shana malanguluji. Mwitoloshi fiala pena langa na kumona. Wakontama umutimani pum pum. Ijichena paka kuika tak.
San, hey.
Uyuwena paka kuika tak.
San, na papa.
Ala epa chile shana malanguluji.
San,
mwitoloshi fiala pena langa na kumona. Wakontama, umutimani pum pum. Ichichena paka kuika tak.
Monaf,
monaf,
monaf.
Uyuwena paka kuika tak.
Monaf,
san,
monaf,
papa.
Monaf, chapwaf. Jem jem mining. Careless. Ayo kandeke.
Pass beats on the 1-2s.
Ah, we know. Hela Koza. Mr. Thomas. Chapwaf. DJ Dinosaur.
Ichichena paka kuika tak.
Monaf,
monaf,
monaf.
Uyuwena paka kuika tak.
Monaf,
san,
monaf,
papa.
Monaf, chapwaf.
Adkeje no dealings. Mr. Ferron, Putis, Big Blimo, Bora Kaloto. Let's get it. Aha. Yeah, yeah. Musa.